mutazama twirira ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banwanye muraho murakoma ni Thomas Kamirindo ubasuhuza. Mu Burundi muratwumvira kuri ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ariko rero mudukurikira no kuri wa3@, radio yacu voa.com, YouTube na Facebook kuri voa radio yacu, maze mukurikire iki kiganiro cyanyu muri sanga uko kirimo kibageraho.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Uyu munsi twabatumiriye umunyarwenya Musengimana Eugene, uzwi cyane cyane ku izina ry'ubuhanzi rya Professeur Mbata, Prof Mbata. Yaretse umwuga we muri televiziyo yakoreraga i Kigali, yiyegurira gukora urwenya mu buryo bita stand up, ni ukuvuga ahagaze avugira muri mikro abwira abantu bamuri imbere aho ngaho, nuko akabasetsa bakihirika kandi biramutunze. Twamwigiraho iki rero cyane cyane mwebwe rubyiruko, mu rwego rwo kwihangira imirimo no gukoresha ubwenge bwacu, impano karemano zacu, kugira ngo twibesheho muri isanga. Nabatindiye rero umushyitsi Prof Mbata, urakomeye?
Ndakomeye cyane.
Ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya wigomwe kugira ngo uganire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika. Ikaze rero
kamiri, ntago ari umwanya wigomwe.
Ehe,
ahubwo ni umwanya ngenera abanyarwanda, kubera ko nibo nkorera abanyarwanda ndetse n'abarundi.
Ndagushimiye.
Abanyarwanda ndetse n'abarundi n'abakongomani
bahariya bavuga ikinyarwanda,
nabo barahari bavuga ikinyarwanda,
benshi cyane. Nuko rwose ndagushimiye pe. Hanyuma rero nkuvuze gacya cyane gusa, noneho mu magambo make ariko nyine yiyunguyeho gato, wewe watubwira kuri muntu ki?
Yewe nitwa Musengimana Eugene, nkuko wari ubivuze. Musengimana Eugene uzwi nka Professeur Mbata, ndi umunyarwenya, icyo ni icya mbere. Ikindi nanone nkaba n'umukinnyi wa filime nyarwanda.
Yego.
Umukinnyi wa filime nyarwanda, nanone nkongera nkaba umujyanama muri izo tara, kuko mba muri foramu y'urubyiruko rwacu mbamo nk'umunyamabanga nshingwabikorwa muri foramu y'urwenya. Dukora mbamo nk'umunyamabanga nshingwabikorwa.
None se mubona abajene benshi baza babagana kugira ngo mubagire inama?
Yego, baraboneka.
Nk'ikibazo bakunze kukubaza wowe ni iki?
Icyo bakunze kumbaza ni uburyo babasha kuzamura impano zabo. Yego.
None rero ukabasubiza iki?
Nkabasubiza yuko kugira ngo bazamure impano zabo bisaba ingufu nyinshi, nkuko natwe kugira ngo tubigereho natwe byasabye ingufu nyinshi.
Yego.
Icya mbere ni ukubikunda. Kubikunda buriya ikintu iyo utarakunda ikintu nacyo nticyagukunda.
Ni wowe ubanza gutera intambwe ya mbere.
Ni wowe utera iya mbere rwose. Ubanza gukunda nawe ugakundwa, nubwo bifuza guhabwa ibyo udatanga.
Aha. Nuko noneho se ubwo ngubwo hari nk'abantu umaze kubera icyitegererezo mugi Fransa babyita kubaha inspiration mu cyongereza inspiration
role model yego barahari benshi arabana bagiye baca amaboko yanjye bakora comedy inkuru urugero barababigomba guhinduka baca amaboko yanjye ba Clapton baca amaboko yanjye bari bakora bya bindi bya ya bakina nuza bafite filime y'umuturanyi abitwa baramujyane baje kuza muri Amerika nabo bagiye baca amaboko yanjye
yego
ni benshi benshi bayinshi batandukanye kandi bakomeye
noneho
yego ku rwego nani nshoboye nanjye ko nanjye ntacyo nafite cyo kubaha ariko mu buryo bw'imitekerereze bwabafashije
none se wowe ubwawe ku giti cyawe ibintu bya comedy ibintu byo gusetsa ibintu byo gukina filme araho wabyize byarizanye muri wowe gusa wumva urabishatse urabikunza nyuma urabitangira birikora
bonge ibi bintu bijyamo ntabwo nabyijyanye ahubwo nabijyanywemo na nabandi
yego
bakabimbonamo mbere yuko ngiyewe mbyibonamo
aha
urumva yaba ari aho nize mu ishuri sindi abantu bakurikira radiyo ari abo tuzanye
bibutse aho wize
nize mu Rwampara nize mu Gatenga nize ku Kibuye nize ni he ariko abo twagiye twigana bose barabyibuka baraza kubivuga
Rwampara na Gatenga ni ukuvuga ubwo aho ngaho wari ukiri mu mashuri yibanze mbese amashuri matoya nuko za Kibuye ujya kwiga y'amashuri yisumbuye
oya mu Gatenga ni y'amashuri yisumbuye
ah nuko mu magambo make rero wari wifitemo impano nawe utazi
ntazi ariko bagenzi banjye bo bakanyimbonamo
yego
kuyimbonamo rero nibo bagiye bafungura iyo mpano yanjye ndabyibuka bwa mbere nkivugira kuri radiyo nabanje gukorera kuri Flash
radio yitwa Flash yego
nivugira kuri Flash FM muri kiganiro cya country music ari kivanze n'urwenya navugaga amateka ya Dolly Parton ba Kenny Rogers n'abandi bose ariko nkashyiramo n'urwenya
yego
icyo gihe nitwaga Eugene
aha
no ku ishuri uko banyitaga akimbata birangira banyitse bakajya bamugara kimbata mbata mbata no abantu batabyumva neza bakumva imbata bakumva imbata imbata kuri radiyo byagenze bite ubwo birangira izina mbata naho narikuye n'ahandi rero ntabwo niyise imbata ntabwo niyitwa mbata nitwa Jeni ahubwo abanyumva n'ababonye ibyo nakoraga nibo banyise mbata
none ryaraguhamye
nabihungirayo ko nkorera abanyarwanda
nta kundi rwose none rero Musengimana Eugene aka Professeur Mbata iki kiganiro ntabwo ari icyawe nanjye genyine ni icy'abanyarwanda nyine ngo bavuze n'abarundi n'abanyekongo aho bari hose imihanda yose hari n'abonye batanze nimero bashobora kuba bari muri Zambia ubungubu turaza nabo kubashaka ariko rero uwa mbere dufite kuri telefone ni Niyitanga Simon none reka tumuzane Niyitanga we urahura komeye
aho neza
uherereye he Niyitanga
ni mu Rwanda mu majyepfo
amajyepfo ko ari magari ni mu kahe karere
mu karere ka Kamonyi
gusha ku ngingo rero
hanyuma nyine Profesa Mbata nk'uko nyine bivugwa amubwiye mu bintu bya komedi ubungubu ibintu ni ibintu bihenze kubikora n'ibikoresho bisabwa ubona ari ibintu bikomeye se abona ubundi impano yonyine y'ubwayo hari icyo ntacyo abona hari icyo yafasha umuntu adafite ubushobozi
Niyitanga urakoze reka gusubize rwose Musengimana we umwanya ni uwawe rero
akiriho cyangwa yagiye
ariko arumva radiyo ndabyizeye
uko biri kose arabyumva Imano muri no minsi imwe turimo iragoye cyane itandukanye niyo twahozemo ya mbere kugira ngo zabo uzagira impano udafite abashora mari biragoye ugomba kugira impano kuko ntago wagira impano ngo ugire amafaranga ugire na kontrole yayo izana nawo ndi muntu uje munako byakunda
mbese ugomba kugira ukuzamura
ukuzamura agomba kubaho team igufasha kuri ibyo bintu n'ufite impano byonyine ntacyo byagufasha
ariko nawe wiyicariye gusa ntihagire icyo ukora kugira ngo ibyo byose nyine ushaka abantu mufatanya nawe wiyicariye gusa ntabwo byakwizanira
urakoze cyane ahubwo igisabwa iyo umaze kumenya ko ufite impano wegera abagufasha kugira ngo iyo mpano izamure turabizi cyane no muri ibyo bihugu bikomeye nka Amerika ntago umuhanzi ashobora kwifata mu gitondo ngo avuge ngo arazamutse ku giti cye urabizi agomba kugera rebanyuramo agomba kugera studio irimo ukorera indirimbo agomba kugera umufasha kugira ngo clip ikorwe byose birahinze nk'uko yari abivuze
ariko ubushake bukaguha ingufu zo gutangira
urakoze cyane
n'impamvu ndi kubikubwira n'abandi bose bumva ijwi rya Amerika ni ukubera ko hari umusore w'umurundi twigeze kuganira witunze arasudira abwira abumva ijwi rya Amerika ati dore ukuntu natangiye ati nkiri mutoya nabuze amahirwe yo kwiga noneho nkajya ngenda nkegera abantu basudira nkareba uko babikora ati bukeye bakajya bambwira bati wakana mpereza akakantu noneho baratangira bakajya bamwerekera n'ukuntu basudira none ubu ngubu ni umusuderi ukomeye witunze mu magambo make rero n'ubushake buziramo gutangira kwifasha
ubushake nibwo ngenzi nigeze kubwira abantu njye mvuka mu Kiyovu
Ikiyovu cya Kigali
Kiyovu hariya mu kagari ka Kiyovu mu Rugunga ahitwa mu Rugunga inyuma ya Cercle Sportif
ndahazi lise niyo nizemo ndahazi nahamaze imyaka irindwi
inyuma ya Cercle Kigali haruguru yayo ubwo nimba rize muri lise n'iwacu urahazi
na Rwampara hose ndahazi usibye ko nabaye n'umusukuti ndabaye na komiseri w'abasukuti iriya santire ya Rwampara iriya santire ya Rwampara hose ndahazi ni nko mu rugo
urumva rero ibyo navugaga ntabwo ushobora kubyuka mu gitondo ngo witure ku bintu icyo ugomba gukora ugomba kubanza gushaka nyine kugira aho wegera abantu ukabasaba ukavuga ati rero nange ubu nashobora ibi byagenda bitya bo bakakwereka umurongo noneho umurongo nawe ukawugenderaho
niko se mbata hari abantu bajya batangira gutya ariko bagacika intege bo wabagiriye inama
bagacika intege muri 2009 nakubwiye ko aribwo ninjiye muri uyu mwuga wanjye 2009 twatangiye dukoresha amaguru mu kujya kureba aho twakwerekana ibikorwa byacu
ni ukuvuga mwarimufite amikoro makeya
yari make cyane ari na cyo nshaka kukubwira wenda nari ngiye kukubwira mu kanya muri iyo myaka kugira ngo ubone aho werekana ubumenyi bwawe cyangwa ibyo ukora byaragoraga cyane bisaba yuko ugomba gukoresha imbaraga nyinshi kandi none izo mbaraga rimwe na rimwe ugasanga utazifite navuye ahantu aho mvuka nakubwira urayibuka navuye mu Rugunga njya ahantu hitwa i Masaka ipari hejuru ngiye gushaka umumanege wa radiyo kugira ngo ampe akazi mpageze yari afite ishantiye ari kubakisha ndamutegereza amara nk'amasaha nk'abiri ataraje arambwira ati ariko nimba ushonje genda kwa kanaka baguha icyo kurya ndagenda barakimba bampa icyo gihe nari nkiri umunyeshuri nyine muto rwose nabyo twa burusheti n'agafanta ndamutegereje na none bigize umuta ya nyuma ubone nagiye mfite agatike kahangeza kandi ngomba gutaha mu Rugunga wahumvishe mu Masaka ipari hose urahazi n'abatumva hose barabizi
Yego.
Niyo mpageze hejuru namaze kuhagera mpari. Uwo manager arambwira ati uyu munsi ntabwo ntibonetse, ati irangije ushaka uko utaha atuko tuzabona n'ejo. Mva mu masaka hejuru i Paris ngomba gutaha mu Rugunga mu kagari ka Kiyovu.
Yego.
Hari nakubwiye.
Yego.
Mpava n'amaguru ndataha. Ibyo binyereka ko impano ndimo ndakorera ngomba kuyivunikira kandi nkayikoreshamo imbaraga kugira ngo nzabashe kuyigeraho.
Noneho abantu batazi aho hantu, ubwo wababwira ko wagendaga n'amaguru nk'amasaha angahe?
Nk'amasaha wenda tubare amasaha wenda nk'atanu.
N'amaguru ukagenda ushaka ikintu?
Nshaka impano.
Eh.
Bwari bunije none icyo gihe.
Eh. Ariko urataha?
Ndatahagira mu rugo.
Bukeye usubira kongera kumureba?
Eh, cyane rwose.
Noneho mwarabonanye?
Niyo twarabonanye, anyereka aho mba negamye. Arambwira ati wegamye aha ngaha nzagushakira aho wicara. Negama anyereka aho nicara. Ubwo ni bwo nayo yampaye, yahise ampa ikiganiro cya yampaye ikiganiro cy'amasa cy'iminota 15. Hari ikiganiro cyitwa Hot 77 cyakorwa na Paxton na Paxton. Icyo gihe cyakorwa na Paxton, Hot 77 kigomba kurangira. Mwita njye mwakora iminota 45, nyuma y'iminota 45 agahita hinjiramo ibindi biganiro. Kwa gatatu yamaye kwa kabiri no kwa gatatu
buri cyumweru.
Uwo ni wafunguye ubuzima bwanjye muri uyu mwuga nkora, kandi Imana imuhe umugisha.
Icyo gihe utarahembwa nanone wagendaga n'amaguru kubera ko utaragira ubushobozi bwo kujya utega imodoka?
Oya, ubwo gutega imodoka byo ntabwo byakundaga. Urumva nagombaga kuhatembera.
Nuko utangira utyo rero none ubungubu dore aho ugeze. Nuko Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira na Musengimana Eugene uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Prof Mbata. Turaganira ku mpano umuntu aba yifitemo none akayikoresha ntacike intege. Mu by'umwihariko ni umunyarwenya, akora ibyo bita stand up mu Cyongereza, nyine ni ugusetsa abantu n'urwenya rwe akoresheje mikoro aho ngaho bari imbere ye. Niko ibintu by'urwenya mu Rwanda ntabwo nakwihanukira mvuge ngo ntibiri mu muco, ariko ntabwo bimenyerewe n'icyo nashaka kuvuga. None abantu ubona babyitabira bakaza bakakureba bakishyura koko?
Ejo nari mfite igitaramo Bambino.
Eh.
Ahitwa Bambino ni igitaramo cy'abana cya Bye Bye Vacances cyo gusezera abana. Urebye no kuri channel yanjye ya YouTube yitwa Mbata TV, ubona ko abantu bari bahari kandi bari benshi. Kandi twishyuzaga 10,000 baraje rwose.
Ubwo mwabonye nka bangahe?
Twabonye sinamenya ngo ni bangahe kuko nari nishyuwe n'ubuyobozi bwa Bambino. Ariko uko biri kose twari dufite iyo uza parikingi yari ahantu ku Ruhangana haba hari abantu benshi kandi n'ahanini cyane. Turababara mpuwe nabo mu 1,200 gutyo.
Nuko urwenya urukora mu Kinyarwanda cyangwa no mu zindi ndimi?
Urwanjye rero ndukora mu Kinyarwanda kubera ko nicyo mvuga neza. Ndukora mu Kinyarwanda nicyo mvuga neza kandi none ni oriente cyane mu bana. Yego.
Noneho ubwo ngubwo n'urwo rwenya niwo urwihimbira ukarwandika nuko ukagenda ugakoresha igitaramo?
Ndatumirwa.
Yego.
Ukambwira ibyo ngomba gukora. Nabishyira mu busizi bwa gihanzi nkaguha icyo ngomba kuguha kandi kirimo n'urwenya kandi bikagera neza.
Yego.
Urambwira ati mfite eventi imeze gutya, uzaze ubikore gutya bigende gutya. Noneho nanjye nk'umukomediye nk'umuhanzi nkabiha umurongo kandi mwiza kandi bikaza biryoshye. Nubwo buryo rero abantu dukorana.
Nuko ubwo mu kanya ndaza kukubwira usetse abumva Ijwi rya Amerika bo bitekerezaho gatoya. Nuko
ntacyo bitwaye rwose.
Yego.
Ni ibintu ntabwo ari ibintu uhatiriza. ni ibintu biba mu maraso ukabitanga igihe cyari
aha
iyo hari umwanya wo kubitangura bitanga rwose
nuko nuko batari febre we
kana karame
urakomeye
ndao ndakomeye ariko mbanje gushimira umutumirwa
ye mubwire naho uherereye n'amazina yawe nyakuri kubera ko giye ndakuza ariko we ngaho mwungura inama
Gerere mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Gisagara ubwo navuze ko ari mu Rwanda
yego
ariko no kuri Facebook nanditse mvuga yuko nangiye umwana nyiyumvamwo
ubundi se witwa nde muzi ruko witwa
nitwa ku mazina asanzwe ni Shumuka Jean Baptiste ariko izina ryo mu komedi ni ba Facebook
ye nuko nuko eh komeza rero eh
ubikirago ngo nshaka kumubaza n'inyunganizi mubana afite nta wafashe iyo mpano ye
ubanza umenye niba afite abana ahubwo
nkongera nkamubaza
yego
umuntu ashaka kumutoza ari nko mu cyaro ari nka kure yamufasha gute yamenya kontakite ziwe gute azidusigire kuri kwishwi rya Amerika wenda ku buryo twazamenya kujya kitwamugisha inama
nu urakoze cyane shumbusho
iyo mushaka muhe namba yanjye nayanditseho nta kibazo
ye buretse ibyo ngibyo tuze kubikora nyuma y'ikiganiro ndabikwemereye ko nza kumuha nimero zawe rwose
Ye,
komera komera urakoze Eugene we uyu muntu rero wa mwumvise wo muri Gisagara
yambwiye ngo abana banjye ntabakuriye nakurikije impano yanjye by'ukuri abana bo ndabafite
barangana iki mu myaka y'amavuko
y'amavuko umukuru wanjye afite imyaka 14
uwo nguwo nawe yakwerekana impano ze kuko noneho bateri febre afite ukuri kubaza icyo kibazo
uko biri kose amakuru yanjye arayazi muri abo rero mfite bose sinzi nimba ari iby'abana bakunda ibyo nkora n'abafana banjye ariko mba mbona nkurikije tide zabo mbona bagamije ibindi bitandukanye n'ibyo nkora nta n'umwe urakurikije
usibye ko hari igihe n'impano iza kwigaragaza nyuma mu myaka ubwo ni ukwihangana ukazareba icyo byishakiye kuko ye nuko noneho rero ikindi kibazo cya bateri febre ati umuntu wabonana gute kugira ngo umufashe icya mbere bo uko muzabona nabyo muzabyivuganiraho ndaza kuguha nimero ye nawe nubyemera ndaza kumuha iyawe hanyuma muzishakanira ariko ahubwo ubwo uko nyine muzafatanya muzabyumvikana ariko rero nyine nk'ubu ngubu umuntu wumva ijwi rya Amerika muri aka kanya ufite impano wamusubiriramo ihe n'ama kubera ko wigeze kuzitanga ukuntu bashobora kwitwara kugira ngo talent zabo mbese ubwo buvangazo bwabo none ubutere imbere wakongera ukabagira ihe n'ama
inama nabagira cyangwa se nicyo na wenda nabafasha bafite impano by'umwihariko ya komedi kubera ko nanjye nibyo bintu niyumvamo
yego
buriya urwenya ntago ari ibintu twikorera ku giti cyacu tubikorera abandi ntago tuyikorera kuko ntago wakwisetsa ubwawe iyo ubona rero wabasha gusetsa abantu batanu bari iruhande rwawe cyangwa n'abandi bakabikubonamo ibyo bintu icyo ugomba gukora yegera abantu bagufasha byibuze kugeza ibihangano byawe ahagaragara kuko rega ari abakinnyi benshi bapfana ibitego mu maguru hari n'abahanzi benshi bapfana indirimbo kandi nziza rwose zari buzakundwa izo imbaraga nyinshi rero zishyirwa mu gushaka abagufasha kuko nanjye rega nari numvaga mfite ukuribwa ndibwa ribwa ariko iyo radiyo flash bidahari nk'imfashe ubu se muba munzi mwari kumbwirwa nande n'abandi bagiye bamfasha wenda mu bitangazamakuru bya YouTube wenda bakantu ibiganiro nabyo nisaba ndabashimira nuvuga ngo uburyo aho bigeze rero ni ukwegera abantu bagufasha kugira ngo ibintu bigende neza kuko ubungubu ntabwo umuntu umwe agikora
ariko burya niko ubuzima bumeze ntawigira
rwose
nuko Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda umutumirwa ni Musengimana Eugene Prof Mbata niryo zina rye ryo kuri stage eh niryo zina rye ryo ku hariya kuri stage niko babivuga mbese hariya nabyita ku ruganiriro numunyarwenya rero numunyarwenya nkuko turimo tubiganira arimo arafasha n'abashaka kumwitura kugira ngo abagire inama y'ukuntu nabo impano zabo zatera imbere kuri telefone dufite muvunyi siriro muvunyi we
raho neza
urahura komeye
kamirindi nawe nubwo narenguye rutete harashize igihe pe ntabwo nari merutse kukumva sinzi aho wabaga
nari naragiye bugakonje
okay nabyo ndabimenye
niyo mpamvu natangiye ikiganiro mbasuhuza ntimuraho neza
nibyo rwose
nuko uherereye he rero ubwira umutumirwa aho uherereye
ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza
ni mu burasirazuba bw'u Rwanda nyine
yego
nuko gusha kungingo
yego nkubita mbangura rero nagira ngo mbaze umutumirwa wacu hari abantu tuba mu gikari tutagera ku irembo nyine wenda ibintu by'amakomedi bikiwe na tutabasha kugera kuri social media kuri social media nyine kuri YouTube cyangwa se kuba twakurikirana ibyo bintu nyine hari abantu babasaza abakecuru abake ariko bateze amatwi radio ijwi rya Amerika bari kumva ikiganiro kiriho ese ntabwo yigeze atubwira igihe yatangiriye gukina komedi ariko nta nubwo yigeze atubwira niba ari ingaragu cyangwa yubatse uretse yuko Patrick Febre we nari ukuntu abivumbuye nyine ukuntu abaza umubare wa mu bana afite ntabwo tuzi ngo ni bangahe ikindi nagira ngo mbaze umutumirwa nagira ngo byibura agire agace gato byibura atavaho ngo atagize akantu dusetsaho byibura kugira ngo natwe dususuruke muri kano kabeho mbona gahari nyine ikindi nagira ngo mubaze hari abantu benshi kikiri bakomeje bakigaruka ariko nanjye reka nongere ngisubiremo iyo mpano hari abantu baba bagiye bazifite kandi ukabona ntazi ngo yabaza nde yakwitinyuka se yakora iki nagira ngo mubaze ikindi kintu kijyanye n'uburyo ki abantu muri sosiyete bamufata ese niba mu bo babana kuko ntabwo aba wenyine harahagenda harahakora mu bundi buzima ubundi mu buzima busanzwe we afata twe muri sosiyete ibyo bibazo nagira ngo mbaze murakoze cyane
muvunyi we nawe urakoze cyane
Sawa turi
kumwe. Eugene ndumva uyu muvunyi ashaka kumusubiriramo rwose ubuzima bwawe muri make.
Kubijyanye wenda n'abo bana nabanye n'umuntu tubyarana abana babiri ariko ntitwabasha gukomezanya ariko ntiguteganya gukora ubukwe muri ino minsi ahubwo bazantwerewe.
Urashaka kubukorana n'uwo mama w'abo bana babiri cyangwa n'undi mbundi?
Oya ushobora gusanga ari yomuna ni cyangwa nawe yarananiye twese buriya abantu babiri abamo kunaniranwa ariko tutahuje ntibyagenda neza ariko dushaka gukora ubukwe bundi n'undi muntu
hanyuma abo bana se bari hehe
gusa abo twabanye ntabwo twigeze dukora ubukwe
abo bana babiri baba hehe
abana babiri babana na mama we na mama wabo kandi n'abanjye
ubitaho
ubitaho nk'uko bigomba
nuko hanyuma rero watangiye komedi ubwayo ryari
nigeze kubivuga n'ikindi nimba yabasha gufata amatwi nako gufata umwanya wo kubyumva
buriya ntabwo yabyumvise
harimo igihe wenda umuntu aba ari bwo akiza kuri radiyo birumvikana kandi nawe ari enterese yo kumva ibyo bintu kandi afite n'ibyo agomba kubaza natangiye komedi ubundi komedi nayitangiye wenda wabona nayitangiye akiri umwana ifite nk'amezi nk'atanu wenda mu nda ubu nibwo nayitangiye
nuko
yivamo muri ayo mezi ndaza njya mu buzima busanzwe ahubwo ubu noneho bangira komedi
mu magambo makeya komedi noneho kugira ngo igutunge byatangiye ryari
kugira ngo intunge ubundi natangiye kwakitinga nk'umukomediye bibiri n'icyenda mbonye platifomu yo kwigaragaza kuko bibiri na gatandatu na karindwi nakomeje kurwana nabyo ariko ntibikunde
nyuma mu bihumbi bibiri n'icyenda biza gucamo
kuko nari nkiri na mutoya ariko bitewe no kwihiringa cyane no gukunda ikintu umuntu yakureba akabona imvune zawe n'uburyo ibintu bishaka n'uburyo wenda unabishoboye amaplatform n'ubwo buryo rero
yagarutse ku kindi nanone ndibwira ko ahari hari akantu udakomozaho neza ngo bakumve neza uko ukuntu umuntu yakwitinyuka nyine uvuga ko wabanje kurwana nabyo nuko wabisobanuye ibyawe ubwo rero urugero ariko rero ndumva hari akantu bagifite hingingimira umuntu yakwitinyuka gute
kwitinyuka k'umuntu ubundi rero yabwira abartiste bagenzi banjye ariko bakora comedy kuko ni umunyamabanga nshingwabikorwa muri kitwa RCC Rwanda Comedy Club njya mbabwira ngo ibi bintu urimo uratanga ku bandi wowe ubyicurujeho wabigura banzi rero ngo ibi bintu ndi guha abandi njye mbyicurujeho njye nanjye nabigura niwe ngo nubona nawe ibintu ucuruza ku bandi nawe wabigura uzabikurikira kuko buriya impano y'umuntu imenywe nawe ku giti cye
hanyuma abandi bakayibona nyuma
abandi babimenye nyuma none akarwana nayo mpaka abandi babimenye buriya abantu batangira kumenya ko ufite impano umaze igihe urwana nayo buriya urebye intambara ibera mu mutima bitewe n'impano n'intambara nini cyane hari abantu benshi batuye nk'abana batoya abana batoya ababyeyi barabanga abandi abantu bahanze bakagufata nabi ariko uri ku rugamba rukomeye cyane
nuko noneho rero akandi kabazo yabajije ati sosiyete igufata gute aha nanjye reka ngira nshyireho agakeregeshwa kanjye ni ukubera ko nyiri umwana numvaga bavuga tuvuge sagihobe ni umuntu wagendaga acuranga ntacyo bimumariye mbese nta kintu yinjiriza urugo ahubwo afite impano yego ariko kugira ngo ayikoreshe agira icyo yungura urugo n'urugo ntarukorera ahubwo akagenda acuranga gusa ntahembwe bamwe bakamwihera nk'agacupa hari gutyo akaba ariko abaho bakamwita sagihobe none mbese ku buryo sosiyete wasangaga umuntu nk'ubu w'umuhanzi wifitemo impano y'ubuhanzi sosiyete itamuha agaciro ubu rero wowe sosiyete igufata gute
ibyo uvuze ntabwo ugiye kure y'ukuri ntabwo ugiye kure y'ukuri kuko ni ukuri kwa nyako ariko nanone ku rundi ruhande buri muntu wese niwe woriyanta impano ye n'uburyo agomba kuyibyaza umusaruro ubundi twabanje n'ubundi ari ubwo buryo tubayeho ugatanga impano kugira ngo bigaragaze noneho banyuye kuyibonamo umusaruro bakawubona ariko wowe ntugire icyo ubona byabaye imyaka myinshi twarabikoze imyaka myinshi ariko ubungubu tumaze kugera kuri rwa rwego hamaze kuza platform nyinshi zishobora gufasha umuntu kubasha kwibyaza umusaruro ugakora ikintu nawe ukabasha kugira icyo ukibonamo
ariko mwebwe icyo gihe mwabikoraga gutyo ku buntu bwari nko ku buryo bwo kwimenyekanisha mufite icyo mugamije mufite intumbero mufite icyerekezo mushaka kugeraho
reka dana iyo ntumbero ntabwo yari ihari twari tubizi ko ibintu bizahinduka nabyo twari tuzi gusa twarabikundaga twarabikundaga kandi tukanabivunikira tutazi ngo wenda ngo bizinjize amafaranga cyangwa se ntibizagende gute impano yose umuntu wese uri mu mpano aba ameze nk'umusazi ntibagire kubwira ngo umuntu uhanze wese uri mu mpano ye kandi umuhanzi nyamuhanzi nimba hari abari kuyumva kuri radiyo umuhanzi nyamuhanzi buriya mu mpano ye aba ameze nk'umusazi
ni ukuvuga ko adashobora kuyipfundikira
none se yarwana nayo ntabwo warwana n'ikintu kirimo indani ahubwo urwana n'ikiri hanze yawe
none rero ubu ngubu sosiyete irabemera namwe muritunze umwuga wanyu urabatunze ubuhanzi bwanyu burabatunze urwenya rwanyu urabatunze sosiyete rero irabemera
hari mu mafoto naguhaye mbere y'uko ukora posite ariyo naguhaye n'icyo iwanjye muri saro sinzi nimba warayibonye naguhaye mu mafoto agenze kuri atatu
wicaye muri saro wambaye umupira wanditseho Visit Rwanda ni uri kuri Facebook twashyize uyu munsi
yego ari ni wange rero n'uwo umuntu bayo kuri ya buriya babayeho nawe buriya tutabeshyaga
babibonye rero kuri ubwo nawe urabibibwiriye iwawe muri salon barahareba biri kuri Facebook VO Radio yacu rwose nuko noneho rero muvunyi yigeze kukubwira ati watubwiye akantu se gashekeje ubwanye nuwawe none
sasa bitorgo
eh
yera yinjira kuri televiziyo natanze ari umunyamakuru bano bari pota bajya kuri tele yitwa Gabriel icyo gihe ajya kuri tele ahantu heruzarwa rutabura icyo gihe umwana ari yituye muri wese
yaguye
muri none akora stand up ngo twagiraga umunyo rwa rutabura twasanga umwana aguye muri wese twajije umuyobozi w'umurenge atubwira ko umwana aguye muri wese tubaza umuyobozi wa polisi atubwira ko umwana aguye muri wese Bizimana Belegine Yego TV muri wese ujyanye nawe yaguye muri wese
hagati aho ubwo nyine yari inkuru nyakuri koko ariko nyine ubwo ngubwoza kubikura mu tundi tuntu hagati aho amatsiko gusa uwo mwana yabayeho
yabayeho ariko buryo inkuru y'uburyo yipotinze mu bitewe n'igihunga yarangiye nawe yaguye muri wese nicyo gisekeje kirimo gukogeye muri komedi nkora ngomba gukora komedi ifite icyo yedika kuri sosiyete kuko hari uburyo bubiri hari uburyo abantu baseka ibyo ukora hari n'uburyo abantu baseka wowe rero muri komedi ibyo bintu yombi ukabona abantu bari guseka wowe ukagira ngo barimo baraseka ukagira ngo wabashekeje bari guseka wowe ntabwo bari guseka umwuga wawe
ubwo waba guseka se kubera iyi mpamvu
uri out of your mind ariko komedi nziza ni uko utegura icyo abantu kikabasizuka n'icyo nabigisha
igihe
baba baseka ibyo wabateguriye ntabwo baba baseka wowe
abwirwa benshi akumva bene yo Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga umushyitsi Musengimana Eugene Prof Mbata ni umunyarwenya ari kungura inama rero abandi ukuntu urwenya rukiri rushobora gutunga umuntu nubwo bigoye kurwana n'impano umuntu aba yaravukanye kuri telefone dufite Mbabazi Eric na Best Awilo Best Awilo ube wihanganye gato tubanzirize kuri Mbabazi Eric Mbabazi we
yego turakomeye cyane
niko ko numva umeze nk'uri mu mvura
mana mu Rwanda imvura iri kugwa mu majyepfo niho duherereye
umukae karere
akarere ka Nyanza
nuko
hanyuma ndagira ngo tuntu tubaza nka dutatu nabazaho Mbata nenda kumubaza tundi yatangiye komedi nyarwanda se cyangwa yinjiye muri sinema nyarwanda afite imyaka ingana iki ese ni iki cyamwetiye kugira ngo abe yazijyamo ikindi kibazo kiragira kiti Mbata ukureba komedi nyarwanda urwego ziyo cyangwa se na sinema zose nyarwanda muri rusange ubona ziri ku rwego rushimishije ese nimba rudashimishije ni iki cyakorwa kugira ngo zigere ku rwego rushimishije ndumva ibyo bibazo ndaza kuba nsubijwe ahari
urakoze cyane Mbata we mubwire rero
muri sinema bitewe n'uko nabikundaga nabigarutseho gatoya narabikundaga kandi noneho sinema twahereye ku bintu bito cyane bya komedi bimwe byo turi kuvugaho nyuma tujya kuri radiyo ariko numva ko imyaka natangiriho n'iriya navuze n'ubundi
yego wavuze umwaka w'2009 ariko aravuga ngo wari ufite imyaka ingahe
nari mfite imyaka ingahe icyo gihe icyo gihe numva nari mfite imyaka 20
nuko ubwo arashubijwe hanyuma rero urwenya rugeze ku ruhe rwego ubu ngubu mu Rwanda
urwenya rugeze ubona ko kubera ko nk'urugero hari abanyarwenya dufite batangiye kujya bagenda bicaye urabizi ko mu Rwanda kugira ngo ubure umuhanzi ubundi twagombaga kuba turabasabirizi ariko ubu ngubu ntabwo tukiri abasabirizi b'abantu ubundi umuhanzi yabaga agomba kuba ari umuntu wa muntu uzwi ko ari umuhanzi kicirariya kanaka kamuvumba na kanaka kamuvumba ariko ubu ngubu tugurira abantu inzoga icyo ni urumva ntabwo turi basagihobe icya kabiri wenda tutangiye kugira abahanzi bagira aho bataha badafite uburyo bahangayitse cyane n'ubuzima ni ibintu biri kugenda biza gake ariko bizagenda bikunda noneho ku rwego rwa komedi rwo mpamya ko neza ko abakomediye nubwo wenda tutagira ibitaramo byinshi bya komedi ariko amavideo yacu bagiye bayareba kuri YouTube byadufasha nabyo bikagenda neza bityo bikadutunga
ariko muri rusange kuko ntabwo ari ku rwego rwanyu mwenyine gusa n'abantu abanyarwanda mubona bagenda baba benshi bamenya urwenya bakarukunda
bararukunda cyane kubera ko ku isi yose abantu bose bakeneye kuruhuka mu mutwe
no guseka no kwishimisha
yego nta muntu waruhuka mu mutwe abonye ibintu bimurushya mu mutwe bisobanuye ko tugomba gutegura ibintu bibaruhura mu mutwe bakishima bakaruhuka mu mutwe bityo natwe bakaduha icyo kurya
radiyo Ijwi ry'Amerika nk'uko nari nababwiye mu kanya tufite na Best Awilo kuri telefone utegereje Awilo
yego ndavumva
urahura ukomeye
ndakomeye ndashima Imana
haleluya uherereye hehe banza ubwire umutumirwa amazina yawe noneho umubwire nawe uherereye
kano kanya ndi mu ntara y'Amajyaruguru ya Musanze mu mujyi aho twagiye kuba twashakisha twakora ibintu bigiye bitandukanye hano mu mujyi wa Musanze naho ndabona akavura gasa naho kagiye kuba kagwa ndabona akabeho gahari mbese ku buryo ubona imvura ijya kuba yagwa mu kanya
amazina yawe rero kubera ko ayo wanditse kuri Facebook Vewa Radio yacu Best Awilo ndibwira ko atari yo mazina ya Sona Nyoko
yego amazina abazee banjye banyise ni Fraterne Mudatinya ariko angwa kuri Facebook mukamubona ko nkoresha Best Awilo
Mudatinya
Mudatinya Fraterne
nuko Mudatinya we gusha ku ngingo rero
kugusha kuba icyo nabaza Profesa Mbata ariko ikibazo cya mbere buriya ko avuga ngo yasezeye kuba yakora kuri televiziyo kandi ibiganiro yakoraga kuba ko byakomoka cyane ntabwo ashobora kuba yarihuse cyane nyuma akazaba kuba yakishyuza icya kabiri kuba yahisemo kugenda aho ngaho umuryango we ntabwo ushobora kuzahura n'ikibazo bitewe n'uko wenda ataragera ku rwego ruri high level ugereranyije n'abandi bakomediyani like nanga amazeru nawe kandi ntavuga basanga wenda we asanzwe yarahutse nyuma akazicuza nyuma ukabona umuryango wenda we uramutaye cyangwa usanga nawe wenda abashije kuba yakibagirana nyuma akongera kwishaka ukuntu yasubira kuri radiyo akaba yabura ukuntu yasubira cyangwa kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo cyangwa tuje nsoza nshobora kuba navugira mbese akorera abandi bantu yabiretse ajya kuba yakorera abandi bantu cyangwa se ajya kuba yakikorera murakoze muri studio n'abasubira ijambo
yee urakoze Mudatinya we
yego
Eugene we umwanya ni uwawe rero
nabyo bise nabagize ngo kuba narasezeye kuri televiziyo nkavaho mbere naba narihuse ntabwo navuga ko nihuse kubera ko ibintu byose dukora tureba inyungu z'umuntu ku giti cye ukareba n'iz'umuryango wawe icyo ni icya mbere kandi noneho hari imyaka ugeraho ugatangira gufokasinga ku buzima bwawe noneho ureba n'uko uzasaza n'amasaziro yawe kuruta uko waba ukeneye kubaka izina icyo ni numva ari icyo cyo agisubijwe ntabwo rero nzakenera gusubira hariya ngo byange kubera ko ntabwo nigeze njyana n'ubundi kuko ntacyo nari nshoboye udashoboye ntabwo baguha platform ntabwo nihuse kuko n'ubu ngubu mpaye platform ariko itanga ibijyanye n'iby'umuryango wanjye ukeneye it's fine nushake umpe platform kuri YouTube nushake umpe ahandi hantu hari hose ariko umpa iby'umuryango ukeneye I'm able kubikora ariko ikintu kidahari ni ugukora ibintu ntari kubonamo nanjye inyungu
uteganyiriza n'umuryango
kwiteganyiza n'umuryango
hagati aho ngaho dusubiye inyuma ibyo guteganya burya kuzigama ntabwo ari ibintu byoroshye nagiye mbiganiraho n'abantu benshi cyane ntabwo byoroshye nyamara abantu b'abanyabwenge mu byerekeranye n'ubukungu n'ibiki byose baravuga bati iyo wigomwe byibura 10% by'ibyo winjiza ukabyigomwa ugashyira hari ukabyibagirwa rwose ugashyingura ukibagirwa 10% ntabwo bikubuza kubaho neza ngo ufite amafaranga makeya kandi urimo wibikira buhoro buhoro 10% kiri hariya uryibagirwa ubwo ndikubwira n'abakiri batoya
nubwo
bajye bamenya kuzigama hakiri kare 10% kiri hariya uzigame ushingure uryibagirwe uzakomeza wibereho rwose kandi mu myaka iri imbere uzasanga ufite amamiliyoni nubwo mu magambo makeya rero Mudatinya Fraterne alias Besta Willow umubwiye yuko utihuse ntuzicuza kandi n'umuryango wawe ni ukorera mu magambo makeya yashubijwe nibyo
yego ari kinyo rabaje nibuka neza ariko numva iyi ntabwo abaje ikibazo kibi
ndumva ari nk'ubyo kwikorera ngo usigaye wikorera
ngo ndi kwikorera njyewe YouTube nafunguye YouTube channel yanjye YouTube channel yanjye nabanje gushyira imipira ariko ngo ni muri ibiganiro byanjye bya comedy abantu batarabona mbata wenda mu buzima bundi busanzwe igitaramo cya mbere nakoze ni ikejo cya Bambino out of TV ubwo nicyo cya mbere nabanje gukora cya ikejo cya Bambino none ngiye gushyira ibiganiro bya comedy bindi nk'uko nabikoraga kuri televiziyo tugiye kujya kuri iyo channel yitwa Mbata TV
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite Cedric Sabukwigura mu Burundi kuri Facebook bashyiraho amazina ashimishije Cedric we
awire na isanzwe muzi
uramuzi
radio flash nyikora kuri radio yarankurikiraga
uramuzi no kugikoba ku buryo muhuye uhita umumenya
oya ntabwo nita mumenya ariko muzi kuri pejo media guhera kera kuri radio flash mu kiganiro nakoraga kitwaga Fred Warawara na Monaga arakomentingaga kandi agatanga comment nka ziriya n'ubundi
ubwo rero nawe warakuzi nyine wasanga no kuzi no ku mubiri ku isura
ubwo wasanga nzi wenda ariko nge ntabwo munsi araza kumbona
ye nuko noneho rero nyine duhamagare Cedric Murundi Cedric we
ego
urahura komeye
ndakomeye aho ni sawa
yego ni sawa uherereye hehe
uherereye mu Burundi mu ntara ya Ruyigi
mu ntara ya Ruyigi nuko gusha ku ngingo rero
nashaka kubaza umuntu ese kugira aze gukora kuri radio yerekeza gukora iziwe icyo wacaraye ubutunge kuyoba yari yagaye donka aho hantu cyane yari yashaka ati yigenge mu byiwe hanyuma
yego
nenda musaba impanuro yotekere abandi bantu boba bavuga yuko bafise akazi bindiza ku kwezi bakorera nko muri leta ayo mugasanga bagiye kurangiza nabi mu gihe bashyiriye imyaka yo gukukuruka ni nk'akari kajambo yo batekerera kugira ngo baze barangize neza ubusaza bwabo murakoze
ye na urakoze cyane Cedric we niko uje uyu Cedric agushije ku kabazo kari kaducitse kamudatinye ikintu cyatumye niki cyatumye koko ugira gutyo ugafata icyemezo ukajya kwikorera n'uyu nguyu yari yarakibajije nuko komeza
icya mbere wenda naheraho bifite imyaka 35 ubundi tubara ko mu myaka yo gukora muri Afurika tubara ko ari imyaka 45 gutyo 45 burya ntiyengeje nta kintu cyo ushoboye gukora aho ushoboye kumanagira ibyo wakoze kuko imbaraga ziba zacitse nuko mbyumva sinzi muraza kumbabariza nubwo ngo rero iyo ugeze kuri iyo myaka ubona nta kintu urabasha kugeraho ibyo biba byabaye ikibazo ugomba guhindura strategi z'imikorere ugakora mu buryo bwagutse kandi icyo nakuye ahangaha reka kibyazo n'umusaruro bityo bitume ntera imbere nk'urubyiruko
nuko rero ubwo ngubwo wajya kugera mu zabukuru ni ukuvuga ko ugomba kubitegura mbere
cyane
ukizigamira
ubuvizinga mambere kuko itubwirati none se ko hano negamye negamye kwa kanaka umunsi kanaka igize ikibazo cyo kuba atagihaze kwati rero uyu munsi ndagiye kandi wari ucumitse wanjye shaki uge uzajyayo gute umaze gusaza uzashaka gute aho ujya umaze gusaza rero nashatse aho njya hakiri kare nyifite imbaraga zo kujyayo niyo mpamvu we namubwira musaba abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda
n'ikirundi
oya ikirundi n'ikinyarwanda byose ni ibintu bibiri bazakoresha
yego
abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda mu bihugu byose nabizi izi bya Amerika mwumva ku isi hose bose bamfashe kuko njye ntago mfite ubushobozi bwo kwigira kuko nibo nkorera nyine umukozi w'abanyarwanda muri rusange n'abavuga ikinyarwanda niyo baba ari abarundi n'abanyarwanda njye niko mbafata
oya ndabona kuki se batavuga ko ahubwo uri umurundi ikomereze
nawe ntiwanyi ute umurundi nta kibazo kuko n'ubundi ndi umurundi kuko umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda njye mufata nk'umunyarwanda bamfashe dukorere hamwe kuko nta mugabo umwe ndamutse mfite ubushobozi bwo kwigira ntago nakabaye mbakeneye kandi nanone ndamutse mfite ubushobozi bwo kwigira nakabaye inshinga kenkabiri ariko icyo ncuruza ni impano yanjye nkayicuruza ku bantu bumva ururimi nikoramo bamfashe rero bakane subscribe kuri channel yanjye Mbata TV barebe n'ibyo mbaha kugira ngo byibuze nanjye bimfashe
jya wigisha ariko n'urubyiruko nyine kwitinyuka
bitinyuki rega ari ikindi kintu wenda ntakubwiye wenda kame mirongo irindwi na gatanu ku ijana by'abatuye isi uko mbyumva ni imibare yanjye nkora muri mbatadoloji mfite sisiteme yitwa mbatiyarizimi nsanga abantu benshi batunzwe n'amakuru kandi noneho hari social media platforms nyinshi zafasha buri muntu wese kuba yabasha kwigira kwigira ya mpano yawe kumva naho kugira ngo ujye kugwa wirukanka inyuma y'umuntu utari buze kukumva ushaka gushaka aho ushyira buriya impano ntago impano ubwayo irivugira
reka guca mu ijambo rwose kuko iminota irimo iragenda kandi hari ishami Shukuru Mike utegereje kuri telefone umbabarire tumuha akajambo kagufiya noneho twanzure ikiganiro vuba vuba Shami we
arabe
urahura komeye
murakomeye mwebwe
mu masogonde 10 ngaho uvuga icyo ushaka
oba tata kumwibariza dosteri tata kumuba hagiye inama urubyiruko ufite imana ariko rudafitanu rwazigaragariza nari kutubwira ibya social media platforms ariko ngiye kubwanye numvaga ari amamoza se nawe wasanga wenda nk'ikintu cyo guheraho cy'ingenzi
Shami
warafite karame
ubwo ni ukuvuga ko utakuri iki kiganiro reka nkohereze kuri www.radioyacu.com hanyuma ikiganiro cyumve neza kirahari ibyo byose yabivuze pe ndakurahiye yabivuze inshuro nyinshi ndagushimiye cyane Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda hari umuntu witwa Niyo Nkuru Magnifique umukunzi w'Ijwi rya Amerika wanditse kuri radio yacu VOA kuri Facebook nyine ati mbaka ndamwemera noneho natwe aratubwira ati ariko muzagure imirongo yanyu igere kure natwe mu cyaro tujye tubumva kuri FM Niyo Nkuru ntabwo nzi cyaro uherereye mahori ahariho ariko iki kibazo twari tukimazemo iminsi mu ntara z'uburengerazuba n'amajyaruguru mu Rwanda nagira ngo nkubwire rwose ko Radio Ijwi rya Amerika irimo ibitunganya mu minsi ya vuba cyane muri biriya bice by'u Rwanda muzajya mwumva FM y'Ijwi rya Amerika maze rero ndabashimiye cyane umwanya utubanye mutoya ariko ararekwa ntashira Musengimana nawe ndagushimiye rwose mwese murakarama Unite, 'cause we're moving right out of Babylon.
and we're going to have a father then. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africa. Makuru, Anumurisa, Walatangijamu.